markii sabtidii 7-aadkan uu dhacay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka Naasahablood oo ka mid ah hoteelada madaxda iyo aqoonyahanada Soomaaliduba ay ku badan yihiin magaalada Muqdisho ayaa waxa ka imaanaya aqoonyahanada iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya cambaareyn la xiriirta weerarada joogtada ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo malaha cidda ay la tahay in amniga ay adkeyso Professor William Rino oo cilmi baare ah isla markaasina ah madaxa culuumta siyaasadda jaamacadda Northwestern magaalada Chicago oo muddo 2 sanadood ka hora ay ugu dambeysay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu qabaa in ay tahay dawladda Soomaaliya oo ciidamadeedu u muuqdaan kuwa itaal daran haatan in ay qaadato mas'uuliyadda amniga maran wax ka weydiiyo sida looga baaqsan karo weerar noocan oo kale inay dhacaan mustaqbalka ayaa waxa uu yiri
Well ideally it's the government of Somalia's job to do that but I think that one of the problems that I've seen from reports
Haqiqdi taasi waa dawladda hawsheeda laakiin mid ka mid ah mushkiladaha aan ku arkay warbixin ayaa ah iyadoo xiliyada qaar kood ciidamada amniga ay dhisiyaan macluumaadka la siiyo dadka weerarada geysanayo taas oo dhalisa in boolisku ay ka cararaan ka hor inta weerarada aysan dhicin meelaha la bartilmaameedsado
Professor William Rino waxa aan weydiiyey bal inuu noo sharaxo waxa hoteelada magaalada Muqdisho u sahlaya in al-shabaab ay u weerarto si fudud qasaarana ay ka geystaan
Shabaab can still send the signal that the government maybe even looks worse than it actually is and then you know people begin to wonder who actually controls the city
Al-shabaab waxa ay wali dirayaan fariinta ah in dawladdu ay haatan ay u muuqan karto inay aad u liidato oo ay dadku isweydiin karaan yaa xukuma magaalada laakiinse mushkiladda kale ee dhinaca amniga ah ayaa ah iyadoo Amazon ay u muuqato inay lumisay hankeedii siyaasadeed taasina waa mid ka mid ah sababaha ay al-shabaab wax u qarxinayaan marka la eego weeraradii ugu dambeeyay ee ceelcadde iyo shabeellaha hoose iyo Uganda oo haatan sheegtay inay Soomaaliya ay kala baxayso ciidankeeda dhanka kalena Kenya oo uu haysto culayska bulshadeeda iyo xitaa midowga Yurub oo sheegay in ay dhimayaan dhaqaalaha ay ku bixiyaan Soomaaliya
aqoonyahanada Soomaaliya ee weeraradan walaaca ka muujiyay ayaa waxaa ka mid ah Professor Xuseen Warsame oo bara ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada
marka horeya tacsiyada in gaarsiiyo marka labaad hoteelkan si gaar ah aniga igu weynaa waayo waa kii aan deganaa 2012 markaan diswarkan sixinaynay aan deganaa weyn labada qof ee iska leh Khadiija Cusubleyo Cabdulqaadir ee nolosha saaxiibadeena garanaysaa hoteelka ninka ku dhintay ee weyn ee la yaqaano waa macallinkaygii weyn Burci Maxamed Xamse markaan laf wala ku jiray baalo jibay dhigay oo nin biyada aad ugu wanaagsan buu ahaa meeshana hadda dadka inagaga dhimanaya hadda waa generation kii labaad ee dhaqtarada oo dadka ku dhintay hadda waxaa ka mid ah Dr. Ducaale Shahiid baa ka mid ah oo aabihii Maxamed Shahiid isaguna uu ku dhintay 2009 hoteelkii sheema qaraxiisa ugu dhintay waa generation kale waa da'dii labaad waxa inagaga dhimanaya arrintani way sii soconaysaa oo qaraxay oo sii soconay ilaa inta ay jirto shaqal aanta ay jirto oo dhalinyaradu weli ay wax moodayso al-shabaab ay weli wax moodayso inta weli ay jiraan meelo ay xukuumadda al-shabaab ku dhuumanayaan oo ay xukuumaan ay isku soo abaabulayaan inta ay jirto oo ku dhimanayaan inta hubsideeshada dhaqanka hubsideeshada ee la sitee hubka la sitaa uu jirana weli wuu soconayaa nasiib darro waxaan filayaa ilaa dawladda la wareegayso arrintan oo 17 sano soo socda arrimahan nasiib darro weli waan ku xisaabtamaynaa haddii ilaahay ilaahdo
si la mid ah Xuseen ayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya haatanna ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio isna waxa uu qabaa
meeshaan ka hadlayna waa caasimadii meeshaan ka hadlayna waa number 4 waa maaragtay faras magaalkii qaranka waa marka runtii waxay u muuqataa in arrintan ay tahay arrin ay shabaab iyo intii nabadiidka ahba ay leeyihiin meel alla meeshaan doona ayaan tigi karnaa cid alla ciddan doonana waan deli karnaa haddoo kale waxaa loo baahnaa dalka in la geliyo emergency dawladdu oo dhan maaragtay hawsheedii focuskeeda ay geliso securityga runtiin waxaan isleeyahay haddii xaalkan uu sii socdo waxaa laga yaabaa inay carqalad geliso isbedelka doorashooyinkii hadda dhici doona maxaa yeelay securityga maanta ka jira xamar ma aha mid keeni karo in isbedel uu ka dhaco meeshaas
Sika sabaha ahate warki da ay sattidi darato waxa kudinta inka badan labatan qof oo kujiraan dad aqoon yahana iyo sidoo kale masuuliyiin xilalka haye dawladda Soomaaliya oo kujira wasiir